Mighty Father, today I repent. Baba Mkuu, leo ninatubu. And I repent from all sin. Ninatubu dhambi zangu zote. And I ask you, my Father, to come right into my heart now. Na nakusii Baba, ya kwamba ukuje moja kwa moja mpaka ndani ya moyo wangu saa hizi. I am receiving you, Jesus. Ninakupokea ewe Bwana Yesu. Deliberately. Kimakusudi. Right now. Sasa hivi. In my heart. Moyoni mwangu. As my Lord. Kama Bwana wangu. And my Savior. Kama Mwokozi wangu. My Lord Jesus, prepare me for eternity. Bwana wangu Yesu, niandae kuhusu ufalme wa milele. In the mighty name of Jesus, katika jina kuu la Yesu, for me, mimi, I am born again. Nimeokoka! Hallelujah!
Hallelujah!
That is what I told.